Hello, how are you? Namhlanje ndiza kuthetha nge-local music. Ndithe ndihlezi phaya zola, ndeva ngale nkwenkwe uvuvuzela. Le nkwenkwe eku-industry ye-music. Le nkwenkwe ikontribute ku-KDP, i-Kwaito Dance Program. Namhlanje ndiza kumenza abe nguyena umongameli weKwaito Music. Umongameli nditsho i-president yeKwaito Music. Let us all listen to Kwaito Music. Stamp to music.
Hey brood, head the 80s die. Hey brood, head the 80s die. Like a lady, go take it dry. Like a lady, go take it dry, make me.
Diva style.
Weprur.